Mama, 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 la mama è. Mola amenipa sauti nimbe kuimbia wewe. I woman of my life, baby mama, nakupa mabawa fly. Nani atadoubt apinge suri wako wewe. My material wife, una drama ende kwa mwingine. Why chama pensi kina kipime, uone dhahiri upendo wangu, usije kunitupa wewe. Sina mwingine na sitobadili chaguo langu, moyo wangu nakupa wewe. Chocolate color, nywele laini, lips mafuta na zina shine, nguo za kung'ara, your design. Thanks to the Lord, now you are mine. Sema pwani ya mabara, wapi fine. Tukitoka out, tuka nyo wine. Figure 8, kinara, sio 9. Unapenda wasafi, tutakosign. Wendo mama, 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 la mama. Wendo mama, 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 la mama. Wendo mama, mama,
sura yake na mwona modo, na yona tasura ya dab, siyo ni nyodo. Na wona mpapaya laf no kota embe dodo, na wona wasopenda mani wote macho kodo. Ngepeleka wapi ichi kicho kigumu, ngepata wapi mwanamke wa kudumu. Ajiunge na wasafi tusukume gurudumu, na mnajua kasitake ya mambo ya kunyosumu. Mama la mama, oh mama mia, kwako nimezama, nimezama, nimezamia. Nifadhi kama maji kwenye mwili wangamia. Usijali kusu mambo ya tango na vibamia. Nichakaze shori, nikanyage zoli, kwangu kuwa mchaga subuhi nile kama mtori. Tafadhali shori, usinipandishe mori, na ukinipa nyama na ila kama mnyama pori.
Mama, 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 la mama window.